Yeah. Real life, real love.
So put that smile on that pretty face, girl.
Chris J. And Mukia Maki.
Exclusive for ZambianTunes.com.
Kumutima kwanga baby waliwomba. Mumutima mwanga baby waliwomba. When sansa shandiniwe. We mutemwiko wanginiwe. Ningafuneta ni kumukaze wina. Vamene uli baby. All over mene ula kinga. Mami. Vamene ula kinga. Supernatural, ula sani kanga chimbili mbili, ula sani kanga chimbili mbili, yeah, nge chimbili mbili,
so put that smile on that pretty face, girl.
Mulungu wana gwila ntito popanga iwe,
kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe.
Give me that smile on that pretty face, girl.
You
wait a lot longer. Gravity always pulls me towards you. Ni makufuna tepa fupi na ine. Maganize ine ni yonse paliwe. Mutima wako monga ni mutima wankunda. Iwe, ine kutu nifike pano. Ni tuja tuntu na mauwezo ni punzisa. Kuna chinja
mutima wanga iweze luzanga. Nakangali pekanga konze.
Siya palomba, we have a family together. I thank God life ya tuengala
better leo.
Give me that smile, that pretty face, girl. Kaleza mama, you are my dream come true. Na ipeza mambo yanga leo. Kumutima kwanga, baby, waliwomba. Mumutima mwanga, baby, waliwomba. We sansa shandiniwe. We mute mwiko wandiniwe. Ningafuneta ni kumukaze wina. Vamene uli, baby. All over me new like nga. Mami, vamene ulaki nga.
Kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe.
Supernatural.
Dopest phrases, ula sani kanga chimbilibili.
Ula sani kanga chimbilibili. Yeah, nga chimbilibili.
Yo Chris J, love. Miyako mwingisha pita mami. Bati duka chiripamo.
Duka chiripamo.
Maybe the grass is greener elsewhere. Bati nebo chiripano.
Nebo chiripano.
Iti temu ikoni wabidi mami. Tule kuwa kwisamu. And this love so pure mami. Kuno tuli ni kwisano. Mona, I'm still getting butterflies in my tummy when I see you. That's why nabazaku won't see how they wanna be you. Wafuna chikondi tiri nacho wa makumbwa. I desperation umakupwa fena kumbwa. I'm still looking in your eyes. Still can't believe kapena ncha fantasize. I'm still being Mr. Right. Every chance I get, I'm still holding you tight. Ndaba chikondi numaluba. Kupanda kutirira, kusanga chaluba. Kupanda kusamala, kusanga chatuna. Lolesha vekunu mama miko tuafuma. And I'm still writing her songs like this one. Ndaba kulibe mtu wina, there's just one. Ali kumutima kwanga, platiwe wanapanga. Erodi weche wanga.
Kumutima kwanga, baby waliwomba. Mumutima mwanga, baby waliwomba. Sansa shandiniwe. We mute mwiko wandiniwe. Ningafuneta ni kumukaze wina. Vamene uli baby. All over mene ula kinga. Mami. Vamene ula kinga.
Kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe.
Supernatural. Ula sani kange chimbili mbili. Ula sani kange chimbili mbili. Yeah. Mbili, mbili,
so put that smile on that pretty face, girl.
Mulungu wana gwila ntito popanga iwe.
Kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe.
Give me that smile on that pretty face, girl. Iwe. Ndawa kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe. I can imagine mula ifineneka. Watininga kwani se without you neka. Waila no wachana kale mali kama yo. Yeah, yeah. Mami.
Kuliwa takwa watakusha mwaleza iwe.
Supernatural. Ula sani kanga chimbili mbili. Ula sani kanga chimbili mbili. Yeah, nge chimbili mbili. Yeah, chimbili mbili. popo panga iwe.
Kuiwe takwa wataku shamoleza iwe.
Give me the smoke that free face girl. Iwe. Ndawa kuliwe takwa wataku shamoleza iwe.
Yo Chris J.
Mama.
Love.
Iwe.
Hey yo, this be Chris J on the beat.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Is it is what it is, baby.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Care what you do.
CSSmusic.com.